about beautiful women. Beautiful. Joy. Beat killer.
Kama Kenya hivi hako karangi ii. Shepo Uganda, Fesi Rwanda, na meme na kukunda baby. Are you from Sudani baby? You know I like your skin tone baby. Kiuno Kongo, macho Burundi, Mozambique, Angola baby. Angalia kio, ujionesho. Jinsi ulivyo malisafi. Kweli baby wengi malisafi. I will never let you go. Malisafi, aki baby we ni malisafi. Oh, can you dance for me? Can you dance for me? Can you dance for me? Dance for me. Can you dance for me? 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 Dance for me. Can you dance for me?
Mapenzi ni moja tena wewe uyo. Slaga hiyo na washenzi watakutungia tenzi. Wajenga ndiyo wali wao. Asa ni kuite habiti, rafiki, masiti. Fanya kujichagulea jina. Moyo ume uthibiti, kivipi, nichiti. Jeuri hiyo kwa kosina. Angalia kio, ujionesho. Jinsi ulivyo malisafi. Kweli baby we ni mali safi. I will never let you go. Wendo yangu roo. Ona ulinzi mali safi. Aki baby we ni mali safi.